You don't know how I feel when you touch me. He's a nut boy again. Windows are jolly mufusa. Go and go ndala no bongo utabula. Yenzo mwano yali kukuma. Go and go ndala no bongo uta. You're magician. I think you're magician. Oh hey, you're magician. My baby, you're magician. Luena soko kulaba na loza. Choli heartbreaker. Engeli jiwa yokela ni love. Ewa jipweka. Kale siju kila vyona. Na yeche nziju kila ngeli jompambamu. Bobusimu wakubangamu. Eno wentuka tukano udangamu. Naligolo kipa wangu bendiva. Naliba unza kwe wangu bechupa. Wendoza choli mfusa. Kubangu ndala no bongo utabula. Yenzo mwano yali kukuma. Kubangu ndala no bongo uta. You're magician. I think you're magician. Oh yeah, you're magician. My baby, you're magician. Katingwa tanyweza. Labo ya kananga feza. Kamulika loza nkalawa ne kumeza. To underrest me wa hitirawa. Nalikusani ya kuyambega. Wajana chasi chewa mega. Ziweko bakufumba. I'm free. Take me home wechiri. Zenja kulinda otali. Kwenezika everybody have a choice. This is my love. And she's my food dozy. Ye wange boya. Windows at your limfusa. Kubangu ndala no bongo utabula. Yenzo mwano yali kukuma. Kubangu ndala no bongo uta. You're magician. I think you're magician. Oh yeah, you're magician. My baby, you're magician. Yogele chiche bacha gamba. Oh, upianga uwagwayo. Oh, na ye manyan. Kwa gale vya kwa nivya taku. Kwa gale vine nevi singayo. Kwe unye gale nje gale visembayo. Oh, nzela manye. Ono yandi obongo. Chali nkola temwe unyanga. Amumunye za kwenzamba. Samu kwe kate chali chama. Tekwena kutamira. Kwela funjira. Chikole nela nzela. Newebu ngela. Everybody have a choice. Nto wange ono. And she's my food dozy. Ye wange boya. Windows at your limfusa. Kubangu ndala no bongo utabula. Yenzo mwano yali kukuma. Kubangu ndala no bongo uta. You're magician. I think you're magician. Oh yeah, you're magician. My baby, you're magician. You're magician, ooh.